Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.31 na metero 41. Mwaramutse neza nshuti mu duteze amatwi hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri Radio ijwi rya Amerika. Turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari, arakurikirwa n'ikiganiro ejo, naho saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi, ishyaka Iprona ryatoye bwana Gaston Sindimwo kuzaribera umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Bwana Sindimwo w'imyaka 55 asanzwe ari vice president wa mbere w'u Burundi kuva mu mwaka w'2015. Icyo cyemezo cyafatiwe muri Kongere nkuru y'ishyaka Iprona. Mu cyumweru gishize, ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD naryo ryari ryatangaje umukandida waryo ariwe General Evariste Ndayishimiye. U Rwanda rwongeye kwizihiza umunsi wahariwe intwari z'igihugu, umunsi wizihizwa buri tariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri. Ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi uri i Kigali mu Rwanda.
Umuhango wo kwizihiza umunsi w'intwari z'igihugu witabiriwe n'abayobozi bakuru b'igihugu barangajwe imbere na Perezida Paul Kagame. Umuhango waranzwe no gushyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari byakozwe n'umukuru w'igihugu ndetse n'umuhagarariye abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda. Ni umuhango utagejeje ku minota itanu kuko nta bindi bikorwa byabereye ku gicumbi cy'intwari uretse gushyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari byakozwe n'umukuru w'igihugu n'uhagarariye ibihugu byabo mu Rwanda. Habayeho gufata umunota wo kuzirikana kuri izo ntwari, umuhango uhita usozwa. Ibindi birori bikaba byabereye hirya no hino mu midugudu yo mu Rwanda. Kugeza ubu intwari z'igihugu zizwi n'56, ariko urwego rw'igihugu rushinzwe imidari n'impeta by'ishimwe rusobanura ko ubu hari amazina 76 yashyikirijwe ibiro by'umukuru w'igihugu azatoranywamo abazinjizwa mu ntwari z'igihugu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uru rwego Bwana Nkusi Deo asobanura ko uyu munsi wateguwe.
Twifuje yuko uyu munsi uri kwizihizwa mu midugudu yose y'u Rwanda, abantu bakora ubusabane bakaganira bakibukiranya ibikorwa by'intwari kugira ngo cyane cyane urubyiruko rubimenye rugerageze gukora byiza. Ariko turanatekereza ko ubutwari muri iki gihe tugezemo ni ubutwari bwo kubaka igihugu, bwo kubaka iterambere, bwo kubaka aheza hejuru h'igihugu cyacu. Binavuga ngo ubutwari kera bwakunze kureberwa mu bikorwa bya gisirikare, n'uyu munsi ntibyabura kuko umutekano ni ikintu cy'ibanze kugira ngo ibindi byose bishoboke. Hamwe n'ibyo ariko ntitwakwirengagiza ko umutekano ariryo shingiro. Dukomeza kuvuga tuti ariko aribyo twagezeho, tubisigasire, tubirinde, tubyubakireho umusingi ukomeye.
Mu banditse mu gitabo cy'intwari z'u Rwanda 56, muri abo abakiriho ni 39 barimo abanyeshuri b'Inyange mu karere ka Ngororero banze kwitandukanya hakurikijwe amoko ubwo baterwaga n'abacengezi ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'1997. Izi ntwari 56 zose ziri mu cyiciro cy'imanzi hamwe n'ikimena, ariko nta n'umwe urashyirwa mu cyiciro cy'intwari z'ingenzi nk'uko bitangazwa n'urwego rushinzwe intwari z'igihugu. Muri ibi byiciro uko ari bitatu, ikimena n'ik'ingenzi nibyo byonyine bishobora kubamo abantu bakiriho n'abatakiriho. Ni kenshi mu bashyizwe mu byiciro by'intwari z'igihugu cyangwa se bafite imiryango yashyizwe mu ntwari z'igihugu bagiye bifuza ko bahabwa umwihariko. Bwana Nkusi Deo uyobora uru rwego asobanura ko igihembo cya mbere abashyizwe mu byiciro by'intwari bahawe ari uguhabwa agaciro n'igihugu.
Intwari ni umuntu ku giti cye. Ubutwari ni ibikorwa yakoze bimugira intwari, kandi ibyo bikorwa ntabikora ashaka gushimwa. Ikindi ni uko utabona ikintu cyo gushimira umuntu wakoze ibikorwa by'indashyikirwa kingana n'ibyo bikorwa yakoze. Ariko kumuvuga ukamushima, ukamushyira imbere y'abantu, ukamutaka, numva ari ishimwe ubwaryo ritari rito cyane. Ibijyanye n'ibintu rero ibyo nabyo byo dukwiye gushyira imbere nk'abanyarwanda.
Intwari z'igihugu zashyizwe mu byiciro bitatu. Intwari y'imanzi bisobanura umuntu wakoze ibintu by'ikirenga wagaragaje ibikorwa by'akataraboneka birangwa n'ubwitange, akamaro n'urugero bihebuje. Muri iki cyiciro harimo umusirikare utazwi izina, ingabo ihagarariye izindi ngabo zitangiye igihugu zikagwa ku rugamba mu bihe byashize, iby'ubu n'ibizaza, ndetse na General Fred Rwigema wayoboye ingabo za FPR Inkotanyi mu mwaka w'1990, nyuma akaza kurugwaho. Intwari z'imena harimo Mutara wa gatatu Rudahigwa wabaye umwami w'u Rwanda, harimo Rwagasana Michel wabaye umunyamabanga w'inama nkuru y'igihugu cy'u Rwanda n'umunyamabanga w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, hakazamo Madamu Uwiringiyimana Agatha wabaye minisitiri w'intebe muri 1993 kugeza mu kwezi kwa kane 1994, Niyitegeka Felicite wakoze imirimo itandukanye irimo kwigisha mu mwaka 1994 Jenoside yakorewe Abatutsi, yamusanze ku Gisenyi aho yiciwe azira ko yarwanye ku Batutsi bihishe mu kigo ashinzwe kuyobora cya Centre Saint-Pierre. Insanganyamatsiko yatoranyijwe muri uyu mwaka iragira iti ubutwari banyarwanda agaciro kacu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye kutwumva ku maradio yanyu, mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa internet arirwo www.radioyacu.com. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Shuti bakunzi b'ikiganiro ejo, turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi. Ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezweho n'umuryango Ejo Youth Echo, ukoresha itangazamakuru hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Ikiganiro ejo mugikurikira ku 104.3 FM Ijwi rya Amerika mu masaha nk'aya, gihagarariwe na Roger Nigena naho Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Uyu munsi mugiye kubana nanjye Nicole Giraneza, fatanyije na mugenzi wanjye
Jean-Aimé Muhawenayo.
Tubahaye ikaze mu kiganiro Jean-Aimé.
Murakoze cyane Nicole.
Mu bihugu byinshi ni itegeko ko abana bose biga amashuri abanza n'ayisumbuye, kandi akenshi usanga aya mashuri bayigira ubuntu. Amasezerano ku burenganzira bw'abana agaragaza ko kujya mu ishuri ari uburenganzira bwabo bw'ibanze. Ni nako kandi amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu abivuga. Mu bihugu bimwe na bimwe ariko hari ubwo amashuri aba atari ubuntu, ndetse bikaba byagora ababyeyi kuba barihira abana babo amashuri. Jean-Aimé, wamfasha tukabwira abaduteze amatwi icyo tugiye kubaganirizaho kuri uyu munsi.
Ni kwera rero mu kiganiro ejo cy'uyu munsi tugiye kuganira ku burezi mu Rwanda, ariko twibanda ku kibazo cy'abana bava mu ishuri. Ese byaba bipfira hehe, uruhare n'u Rwanda? Muri iki kiganiro turaza kumva ibitekerezo bitandukanye by'abaturage batandukanye twaganiriye, batubwire aho babona bipfira. Turaza kandi kumva ubuhamya bw'umwana wavuye mu ishuri adusangiza urugendo yanyuzemo ndetse n'uko abayeho kuri ubu. Turakomeza kandi twumva ibitekerezo bya bamwe mu babyeyi batubwira icyo bumva cyakorwa ngo umubare w'abana bava mu ishuri ugabanyuke. Turumva ikiganiro twagiranye na bamwe mu babyeyi batubwira icyo babona cyakorwa kugira ngo umubare w'abana bava mu ishuri ube wagabanuka. Turumva kandi ikiganiro twagiranye n'umwe mu bayobozi atubwira uko bakora n'ababyeyi mu guhangana n'iki kibazo cy'abana bava mu ishuri.
Nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo, ntimujye kure ya radio zanyu, ikiganiro mu buryo burambuye ni mukanya. Ibihe byashize byasigiye icy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirirwa iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Raporo Minisiteri y'Uburezi iheruka gutangaza igaragaza ko mu mwaka w'amashuri wa 2017-2018 abanyeshuri baretse kujya mu mashuri abanza bageze kuri 6.7%, bavuye kuri 5.6%, mu gihe mu mwaka wa 2016-2017 bari kuri 5.7%. Mu mashuri abanza iyi raporo igaragaza ko abahungu aribo baza imbere mu guta amashuri ugereranyije na bagenzi babo b'abakobwa, naho mu yisumbuye abakobwa bakaza imbere.
Nikore mu mwaka wa 2015 abahungu bavuye mu ishuri bari ku kigero cya 6%, mu gihe abakobwa bari ku kigero cya 5.4%. Mu mwaka wa 2016 ndetse n'uwa 2017 abahungu bavuye mu ishuri bari ku kigero cya 5.9%, abakobwa ari 5.3%. No mu mwaka wa 2017-2018 abahungu bataye ishuri bari ku kigero cya 7%, naho bagenzi babo b'abakobwa ari 6.3%. Iyi raporo igaragaza ko abana bavuye mu ishuri mu mwaka wa 2015-2016 bari ku kigero cya 4.5%. mwaka wa 2016-2017 bari ku kigero cya 4.4% no mwaka wa 2017-2018 bari ku kigero cya 5.8%. Byumvikana ko ku imyaka yicuma bagenda biyongera nikore.
Zimwe mu mpamvu rero zikunze gutuma abana bava mu mashuri ziganjemo gukoreshwa imirimo ibabuza kwiga, nko gukoreshwa imirimo y'ingufu n'ababyeyi, ariko kandi hari n'imyitwarire y'abana banga kujya ku ishuri bakirwa bazerera. Nanone hakaba n'amakimbirane yo mu miryango n'ibindi bituma abana bahinduka inzererezi.
Mugenzi wacu Marie Claire Singizwe yanyarukiye mu ntara y'Amajyepfo mu mujyi wa Huye, mazagana n'umwe mu bana b'abahungu bavuye mu mashuri abanza, twise Jean Claude ku mpamvu z'umutekano we, amubwira ko yahisemo kujya mu muhanda kuko nyina na se batari babanye neza bahora barwana, maze se ntabashe kubabonera ibyangombwa byabemerera kwiga, nuko we ahitamo kurivamo. Reka twumve ikiganiro kigufi bagiranye, turagaruka dukomeza mu kanya.
Uvuka he?
Muri Nyaruguru.
Muri Nyaruguru ahagana he?
Ikibeho.
Usanze hano mu karere ka Huye, hano mu karere ka Huye wahageze ute?
Naje n'imodokari, mpitamenya ko mu karere ka Huye.
Waje n'imodoka uyiteze cyangwa uyiparamiye?
Niparamiye.
Kubera iki utiga?
Kubera iwacu batandukanye, ntabwo babana, niyo mpamvu.
Ufite imyaka ingahe?
12.
Wavuye mu ishuri ryari ugeze mu wa kangahe?
Nari ngeze mu wa kabiri.
Mwa kabiri primaire cyangwa secondaire?
Primaire.
None se ababyeyi bawe babahehe?
Sinzi aho mama wa papa waba Nyaruteje.
None se ubu ngubu aha ngaho uri muri Huye, ubayeho ute? Ubuzima bwawe bwifashe gute? Ese urya gute? Uba hehe? Woga gute? Wambara gute? Mbwira muri rusange, nsangiza ubuzima bwawe uko bumeze hano mu karere ka Huye.
Muri rusange uko mbonye ni uko nguko nyine mbayeho. Icyo mbonye ni icyo ngicyo.
Ukibona ugikuye hehe?
Ari igihe baba bagiye kungurira nk'ibiri.
Bande?
Abantu.
None se kuryamaho uryama hehe?
Njyama muri borodire mu cyarabu.
Bo ababyeyi bawe batabana, utekereza ko ari byo byatumye uva mu ishuri cyangwa urundi washakaga kubivamo?
Nibyo byatumye mva mu ishuri.
Ushingira kuki?
Nshingiye yuko nta uniforme nari mfite.
None se ku ishuri barakwirukanye ko udafite uniforme cyangwa niyo waryikuyeho?
Nibo batumye natiga kubera nta uniforme.
Waba wavuye Nyaruguru zangahe Butare? Ese wahavuye wumva uje gukora iki? Kuki wavuye Nyaruguru mu muryango wawe ukaza hano?
Mpamvu navuye nyine ni uko baba batandukanye nkajya niga mbano mu muhanda.
Wigaga uba mu muhanda? Ese ubusanzwe wigaga hehe?
Nigaga Kibingo.
Kibingo. Noneho ni ubuhe bufasha wasaba ku buryo wasubira mu ishuri?
Ubufasha nasaba ni uko nabonaho kuba nkaniga n'iniforome.
None se ubusanzwe kwigura bikunda cyangwa wumva hari ibindi wakora?
Ndabikunda kwiga.
Turamushimiye cyane umusore ku buhamya bwe bwiza dusangije. Yagarutse ku makimbirane hagati y'ababyeyi be, yatumye ababyeyi be batabasha gukomezanya mu kubarera, bikaba ikibazo mu kubabonera ibyangombwa bakenera ngo bige. Uyu muhungu we akaba yarahisemo kuva mu ishuri.
Niko rero ikibazo cyo kuva mu ishuri ntabwo ari ikibazo cy'abahungu gusa, ahubwo ni ikibazo kiri ku bitsina byombi. Reka twerekeze mu karere ka Kamonyi, aho n'ubundi mugenzi wacu Marie Claire Singizwe yaganiriye n'umwana w'umukobwa twiseguriza ku mpamvu z'umutekano we nawe, maze akamubwira ko avuye mu ishuri ageze mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye kubera amakimbirane yahoraga mu muryango avukamo. Reka nabo tubumve, turagaruka mu kanya.
Kugira ngo mve mu ishuri nyine nahuye n'ibibazo by'amakimbirane mu rugo, papa na mama batumvikana. Bigera ngaho nyine papa araduta, mama nawe agera ngaho, bivamo nyine ajya gushaka akazi ahandi.
Iri jwi ryumvikana Mitsiniga ni iry'umwana twiseguriza ku bw'impamvu z'umutekano we. Afite imyaka 17 y'amavuko, akaba atuye mu karere ka Kamonyi, aho abana na nyina na barumuna be bane. Aha aratubwira uko byamugendekeye kugira ngo ave mu ishuri ageze mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye.
Birengagije inshingano bose, umwe yaradutereranye n'undi nawe aradutererana, umwe akajya abishyira ku wundi n'undi abishyira ku wundi, birangira habuze n'umwe bita ufata inshingano ngo yite ku bana nyine. Ngira mvuye mu ishuri gutyo kuko ari njye mukuru wari uhari, ngomba kwita kuri barumuna banjye. Papa ni we wanyishyuraga ishuri, ariko nawe akayishyura ibirarane kubera amafaranga yose yabaga yajyanye mu nzoga. Ubwo amaze kuduta mbona nyine kwishyura minerivare ni ikibazo, kandi mfite na barumuna banjye nyine batoya abandi inyuma.
None si ubayeho gute nyuma yo kuva mu ishuri?
Mba mu rugo nyine ndera barumuna banjye kugira ngo tubone amafaranga yo kurya, nkora utuntu tw'uturaka, nkajya nko kumesera abaturanyi abaturanyi cyangwa kubavomera ukaba amafaranga nyine ngahahira barumuna banje tukarya ubuzima bugakomeza.
Nubwo bimeze bityo ariko Gwiza yumvikanisha ko gifite icyizere cyo gusubira mu ishuri.
Mba numva nyine wenda nzasubira mu ishuri kuko ndanabishaka. Sinzi ngo bizagenda bite, sinzi ngo ninde uzanyishyurira.
None se ujye ubona mu babyeyi bawe hari ufite ubushake bwo kugufasha gusubira mu ishuri nubwo batakibana?
Nka mama we njye mbona bitekereza gusa ubukene bukamwangira nyine, nkabona n'ayo mafaranga make abonye nyine ni ukutuguriramo utuntu tw'imyenda two kwambara no kurya. Papa we mba mbona nta gitekerezo cyabyo rwose, reka reka.
Ashingiye ku bibazo ahurira nabyo mu buzima bayeho bwo kutiga, uyu mwana aragira inama abafite amahirwe yo kwiga.
Abava mu ishuri bose ntabwo barivamo kubera ubukene, hari abarivamo kuko batabishaka cyangwa kubera ibiyobyabwenge, abandi nabo bakabivamo kubwo kubura ubushobozi. Niba ufite amahirwe yo kwiga yakoreshe, ntabwo uzi uko ejo bizaba bimeze. Niba uyafite uyu munsi yakoreshe, wige nk'uko bikwiriye kuko bizakugirira akamaro. Abandi nyine nabo ni ukubagira inama kugira ngo bisuzume barebe nyine igifite akamaro.
Nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo, mumaze kwiyumvira ubuhamya bw'abatwaganiriye bagaruka ku mpamvu zabateye kuva mu ishuri ndetse n'uko babayeho kuri ubu. Ese JM ngira, wowe ubona biterwa n'iki ko umubare w'abantu bava mu mashuri ugenda urushaho kwiyongera muri iki gihe?
Buriya rero Nicole, impamvu zatuma abantu b'abanyarwanda bava mu ishuri ni nyinshi. Icyambere hari amateka mabi twagize mu Rwanda ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Hari benshi babuze ababyeyi basigara ari imfubyi, ugasanga kugira ngo abashe kwigarira na barumuna be cyangwa abashiki be biragoranye. Ariko uretse n'ibyo, mu Rwanda hari cyari ikibazo cy'amakimbirane mu miryango ashingiye ku mitungo, ashingiye ku businzi, ugasanga ababyeyi bararabarwana. Umwana uri kugira ngo azabone za mbaraga zatumara mukajya ku ishuri cyangwa azabone umubyeyi ufata inshingano zo kumushakira ibikoresho nkenerwa, ugasanga bibaye ikibazo agahitamo kujya mu muhanda cyangwa akarivamo akajya gushaka ubundi buzima kugira ngo nabone amafaranga yabasha kumurihira azajya akomeza amashuri.
Muri iki kiganiro rero ja Eme, twaganiriye namwe mu babyeyi bari mu karere ka Musanze, batubwira icyo bumva cyakorwa kugira ngo umubare w'abana bava mu mashuri ugabanyuke. Ese ni inama ki yagira ababyeyi bavana abana babo mu mashuri bakajya kubakoresha imirimo itandukanye? Reka tubumve.
Nuko ababyeyi bakwiriye kubyitaho cyane, buri mubyeyi agakurikirana umwana, kumenya ko umwana ajya ku ishuri, kumenya ko yagezeyo, ko agarutse. Kandi cya kabiri, hirya y'uko umubyeyi aganira n'umwana kumenya ko yageze ku ishuri, akwiriye kugirana umubano n'umushyikirano na mwarimu w'umwana. Nsanga rero kenshi hari ubwo ababyeyi bizera iby'abana bababwiye gusa, n'iyo nabo bateye iyo ntambwe kubikurikirana.
Numva agendeye na mbere ari ababyeyi, ni inshingano zabo kujyana abana mu ishuri. Icya kabiri, ubuyobozi w'inzego z'ibanze gukurikirana ko abana bajya mu mashuri koko nk'uko bikwiye, cyane cyane ko Leta yashyizeho uburyo bworohereza ababyeyi. Abana nta mafaranga yishyuza, hari amashuri abanza, hari amashuri ya 9 na 12. Rero si n'impamvu umubyeyi utajyanye umwana mu ishuri yaba ari ikibazo cy'umubyeyi, ariko niyo mpamvu n'ubuyobozi bugomba kuba hafi ukamenya ko umwana atagiye mu ishuri.
Ubukangurambaga cyane cyane ku ruhande rw'ubuyobozi, inzego z'ibanze guhera ku mudugudu, akagari, bakamenya ko abana bageze igihe cyo kwiga. Hakabaho n'ubushake bw'ababyeyi, hari ababakuramo babafasha imirimo, korora amatungo yabo, gukora mu mirima. Ubwo uruhare rw'ababyeyi rero na Leta ni rwo rukenewe kugira ngo abana babe ku ishuri.
Nuko ababyeyi cya mbere babigiramo uruhare, ababyeyi bagatoza abana gukunda ishuri, noneho n'abana bakumva ku gaciro k'amashuri, bakakurikiza ayo mabwiriza ababyeyi baba babahaye, bakakurikiza igitsure, bakagera kumvira. Umwana yatumviye niho havamo uko gucikishiriza amashuri, bikamutera kurangara kubera ko ababyeyi ntabwo bamuha igitsure.
Ikigaragara ni uko badafite ababyeyi babashishikariza ko ejo hazaza ari ahantu heza cyane, ko bazabona ibyiza biruta ibyo bafite uyu munsi. Icya mbere cyabaho ni uko habaho inama z'urubyiruko akenshi, abana bakiri batoya kuva ku myaka 14 kugeza kuri 18. Abo bana nibo bakiri batoya bacikisha ishuri. Abenshi b'abahungu bagiye mu gisirikare, abakobwa baterwa na ririya by'imyendaro kubera ko bafite abantu babashutse babasukisha utuntu dufaranga dukeya.
Turabashimiye cyane aba babyeyi ku mpanuro nziza baduhaye. Bamwe bavuze ko ababyeyi bakagombye gukurikirana abana babo bakamenya niba bagiye ku mashuri ndetse niba banagarutse. Abandi nabo bati hagomba kubaho ubukangurambaga ku ruhare rw'ubuyobozi, bakamenya ko umwana ageze igihe cyo kwiga.
Shuti bakunzi w'ikiganiro ejo, reka noneho dukomeze ikiganiro cyacu mu karere ka Rulindo JME.
Urakoze cyane Nicole, mugenzi wacu Nishimwe Ariete yaganira n'umuyobozi ushinzwe uburezi mu murenge wa Murambi ni mu karere ka Rulindo nk'uko abivuze, agaruka ku mpamvu zituma muri aka gace umubare w'abahungu bava mu ishuri uri hejuru kurusha abakobwa, anatubwira ingamba bafata kugira ngo uyu mubare ube wagabanuka ndetse n'iki kibazo gicike burundu. Reka tubumve.
Mu bushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Uburezi mu mwaka wa 2018 bugaragaza ko umubare w'abana bataye ishuri wavuye kuri 5.6% aho wari mu mwaka w'amashuri wa 2016-2017 ukagera kuri 6.7% mu mwaka w'amashuri wa 2017-2018. Iyi raporo kandi igaragaza ko mu mashuri abanza umubare w'abahungu ari wo munini kurusha abakobwa bata ishuri, naho mu mashuri yisumbuye umubare w'abakobwa ari munini kurusha abahungu bata ishuri. Mu kumenya ingamba zafashwe mu guhangana n'iki kibazo, twanyarukiye mu majyaruguru mu karere ka Rulindo nka hamwe muhagaragara abana benshi bataye ishuri. Ntagungira Jean Marie Vianney ni umuyobozi ushinzwe uburezi mu murenge wa Murambi, aratubwira uko imibare yifashe n'igitera abana kuva mu ishuri.
Mu murenge wa Murambi statistique cyangwa se intonde kenshi tugenda tubona muri secondaire, abana b'abahungu nibo bava mu ishuri benshi. Kubera ko no murenge wa Murambi turi muri zone y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, hari ikintu bita gupara. Rero mu gihe nk'imvura iba yanaguye, iyo imvura yaguye muri aka gace gasegereti zigenda zibunze, bityo rero bashobora no kuba batanavuye mu ishuri ahubwo bakavamo muri icyo gihe cy'imvura kugira ngo bajye gutoragura za gasegereti ziba zibunze. Usanga abana bafite inyota ayo gushaka amafaranga hanyuma bakajya kuyashakira muri ibyo birombe. Imibare minini dufite ni iy'abahungu. Abana b'abakobwa dufite bava mu ishuri akenshi usanga biterwa n'imyumvire y'ababyeyi, cyangwa se ugasanga bigenda biterwa n'amakimbirane ari mu ngo.
Ku bigendanye se n'imirimo ivunanye ikoreshwa abana, abantu baba babahaye imirimo bo mu bakurikirana mu buhe buryo?
Abana bafashwe barimo gukoreshwa imirimo ivunanye, ubundi hari amategeko akurikizwa. Ni ukuvuga ngo ubundi nk'umubyeyi uri gukoresha umwana yamubujije kujya ku ishuri, uwo mubyeyi ubundi ahanishwa kuva ku 50% to 55%. Ni ukuvuga ngo iryo bwiriza rirakurikizwa. Hanyuma kuri ibigo binini binini bishobora gukoresha abana imirimo ivunanye, amabwiriza avuga ko agomba gucibwa hagati kuva ku 100% to 1,000,000.
Noneho ni izihe ngamba mwafashe kugira ngo uyu mwaka wa 2020 umubare w'abana batishuri ugabanuke?
Umunsi ku munsi dutanga ubwitabire, ibigo by'amashuri batanga ubwitabire by'uko abana bitabiriye ishuri. Umwana usibye icyumweru akagira amazeru 5 yikurikiranya, dukora icyo bita house to house, tugafatanya n'abayobozi b'ibigo by'amashuri n'inzego z'ibanze tukajya kubareba, kandi tubona bitanga umusaruro iyo twimanukiye tugenda tugira umubare munini w'abana bagaruka mu ishuri.
Turamushimiye cyane Jean Marie Vianney ku kiganiro cyiza tugejejeho. Mwe mudukurikiye, mwiyumviye ko mu gace ka Murambi mu karere ka Rulindo abana b'abahungu bahitamo kuva mu mashuri bakajya gushakisha amafaranga, naho abakobwa bo ngo biterwa n'amakimbirane aba ari mu miryango yabo.
Naho duteze amatwi ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro udusangiza igitekerezo cyawe. Ese ubona hakurwa iki ngo umubare w'abana bava mu ishuri ugabanyuke burundu mu Rwanda? Twandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ari 0728-02-8232, cyangwa se kuri nimero yacu ya WhatsApp ari 0778-58-14-11. Ni handi badusanga Nicole?
Ushobora kandi kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter, wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Reka noneho Jean Aime duhe umwanya mugenzi wacu Christelle Uwicyeza atugezeho bumwe mu butumwa abadukurikira baratugejejeho mu kiganiro cyatambutse. Turagaruka tugana ku musozi w'ikiganiro cy'uyu munsi.
Bagenzi banjye barakoze kumikazi. Rero bakunzi bakadasohoka b'ikiganiro ejo, nk'uko bisanzwe buri kwezi tubagezeho ikiganiro ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Ubutumwa bwa none buragaruka ku nsanganyamatsiko y'ibanze.
yitonze ku burenganzira ku mutungo. Aho twibazaga tuti se mubona ko umuntu yakwamburwa umutungo bwite atari kuvuza uburenganzira mu gihe mu itegeko nshinga mu ngingo yaryo ya 34 bavuga ko umutungo w'umuntu ari bwite. Dore ibitekerezo mwatugejejeho. Gatsinzi uherereye Kirehe yagize ati “Ni ugufasha abo bantu bakubaka ibyo bibanza kuko biteye isoni kumva bamara imyaka itatu batarubaka. Ernest Kwizera uvuga kahereje mu mujyi wa Kigali yagize ati “Turabashimiye ku bw’icyo kiganiro. Atari ko ndumva igisubizo kitaba kubambura ibyo bibanza, ahubwo bafashwa kubitanga niba badashoboye kubyubaka cyangwa Leta ikabaha inguzanyo. Dukomereze ku butumwa bw'uwihanganye Ali uherereye Kiramurusi yagize ati kuri iyo ngingo y'umutungo Leta ntikuriye kwambura umutungo bene wo kabe niyo haba hagiye gukorerwa ibikorwa remezo. Umuturage aba yari kuko ingwa shake uwo mutungo ndumva yaba ari hohoterwa bagiye babanza bumvikane n'umuturage. Uyu ni yatwibwiye afite nimiherwa na 3333 yagize ati kwa kumuntu ikibanza bizatuma habaho abakire gusa. Ati urugero ufite ikibanza kandi baragutegeka kubaka ukoresheje amatafari ahiye utabishoboye cyangwa kubaka inzu igeretse utaratunga n'ibihumbi ijana. Naho Rukundo Gaspari yagize ati igitekerezo nuko umuturage afite uburenganzira ku mutungo we kuko ari ntavogerwa dukurikije itegeko. Emmanuel we mu butumwa bwe yagize ati niba itegeko rivuga ko umutungo ari uw'umuntu ku giti cye kuko ibyangombwa bitangwa byanditseho gukodesha. Namwe mudukurikiye mushobora kugira uruhare muri iki kiganiro mwifashishije nimero ya telefoni igendanwa ariyo 0728 283 2 cyangwa se kuri 0785 81 81 41. Ndasubiramo 0728 283 2 cyangwa se kuri 0785 81 81 41. Iyi nimero mushobora no kuyikoresha muze kuri WhatsApp. Mushobora no kwifashisha imbuga nkoranyambaga nka Facebook na Instagram aho mujyashakirwa mukandikamo ibiganiro byatambutse. Ushobora no kubisanga kuri YouTube channel ya Ejo Yufiko. Uwiringiyimana Jean-Claude uherereye mu murenge wa Rungi yagize ati uko mbyumva umuntu yubatse inzu ikamunanira ntabwo yayamburwa ahubwo yafashwa akagirwa inama uburyo yakwigira amabanki akamufasha akabona inguzanyo akayubaka akayirangiza. Yvette Uwase uherereye mu murenge wa Kanombe yagize ati njye mba numva ari byiza ku mutungo rwose ukodeshwa n'uwo muntu ku giti cye kuko baguha imyaka myinshi rwose ntago waba ukiriho kandi ikindi byongera imisoro bigatuma igihugu gitera imbere bikanagabanya akavuyo ko kurwanira amasambu n'imiryango by'uru ruhererekane bidashira. Reka duhinire ku butumwa bwa Kabera Emmanuel uherereye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Rwabutenge aho yagize ati ku bwanjye ndumva Leta yasobanura neza iby'iryo tegeko. Reka minira aha ariko nawe udukurikiye ushobora gukomeza kutwoherereza ubutumwa tukazabuhiraho mu kiganiro cy'ubutaha.
Turamushimiye cyane Ucyeza Kristera ndetse dushimira namwe mwese mudahema kutwereka ko mudukurikiye mubinyuza mu bitekerezo mudusangiza. Mbere yuko tugera ku musozi w'ikiganiro cy'uyu munsi Roni Kore reka tubanze twibutse abo
tungera mu Rwanda Jean Aime
kumvise ubuhamya bw'umukobwa twiseguyezaho mu karere ka Kamonyi asobanura ko yavuye mu ishuri bitewe n'amakimbirane yari ari mu muryango we. Nyuma y'uko umwe mu babyeyi be abataye uyu mwana w'umukobwa yahisemo kuva mu ishuri agakora ibintu bitandukanye kugira ngo abashe gutunga barumuna be.
Twumvise kandi n'ubuhamya bw'umwashuri bitewe n'uko ababyeyi be babuze ubushobozi bwo kumurihira kuri ubu akaba atagira haba ndetse no kurya arya ruko abonye abantu bamugurira ibiryo.
Nikore kandi twumvise ibitekerezo bitandukanye by'abaturage bo mu karere ka Musanze twaganiriye bavuga icyo babona cyakorwa mu muhoro w'abana bava mu ishuri ugabanyuke. Bamwe bavuze ko ari inshingano z'ababyeyi gukurikirana abana babo bakamenya niba bagiye ku mashuri cyangwa batagiyeyo ndetse n'igihe batahira. Abandi nabo bati hakwiye kubaho ubufatanye hagati y'ababyeyi n'abayobozi mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo gikomeye. Nikore
umuyobozi ushinzwe uburezi mu karere ka Rulindo mu murenge wa Murambi nawe yavuze ko umubare w'abahungu bava mu ishuri ariwo mwinshi kurusha abakobwa. Yanagarutse ku bihano bihabwa ababyeyi bajyana abana babo mu mirimo ivunanye babakuye mu ishuri.
Nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo mwiyumviye ko zimwe mu mpamvu zituma abana bava mu mashuri harimo amakimbirane mu miryango, gukoreshwa imirimo ivunanye, ariko kandi hari n'abahitamo kuva mu mashuri kubera impamvu zabo bwite.
Aha rero akabiri naho dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi Jean Aimé, dushimira nabo twabanye kuva mu ntangiriro z'iki kiganiro kugeza kuri ubu ngubu. Ni ikiganiro cya gihagarariwe na Nigena Roger, naho Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro mwagezwagaho nanjye Nicole Giraneza, fatanyije na mugenzi wanjye
Jean Aimé muhawe nayo.
Mukomeze kugira ibihe byiza.
Ikiganiro ejo naho ubutaha.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti zacu mugume ku maradio yanyu, mukanya gato cyane murakurikira ikiganiro dusangira ijambo.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano.